sana lakini iko hivyo.
Na mambo mingi but nafanya mambo big screen. Sina legi na ngoma mbichi, hawana discipline, hawa rembo tembo. Niko focus da banners za project, kona za mitaa. Hii ni amazing kwa wote, ujenzi kwa nyote. Kamera ziko macho jo, life finally hustle. So strive for hustle, later wife commercial paper fees for junction haters. Na wachia saa god, sina time ya kwa board. Bado still watavot, kumekizo call. Sege maybe na damu chuka ma angel ana wing. Natege mia wisdom ya king of king. Lo inapopatisha figure kami, but figure zinapinda na ikimiss. Huko inda paralyze kama tipa back twist. Na mashida politics, na katipa shida.
Chances to chances, wapate ku express. Naomba muweze, just a guest list. Talanta si bahati, si jumba, nikiwa chini. Zaunga ni chances to chances wapate kujiexpress. Nomba mweze, just a guest list. Talanta si bahati, si jumba, nikiwa chini. Zaunga
nachomenene, mina geto tu shikana ku ambukiza na tunachotakiana. Nizo same hood, mitapana. Extrajudicial killings, injustices kibao, but macho za media zu reciprocate. We comprehend limits the life, zime remix my strive. Whatever happened to me, ni amkange mbele alam sijui. Nikungangari, stories za gangari. Na river system, rewind psychology, ni nawiri mambo ya weshwari. Kwingine dem akumog, 6 feet na mwitisha jual daiku apot. Hizi nightmare, acha zipotelea kupotelea. Ni mizani za wasanizu, gongelea kugongelea. Waseti msingi pia, masola poa, ndoto za uongelea. You pende pwe booster, you brother udozidi. Kizidi sita kwa kapisa.
Chances to chances, wapate ku express. Na umuweze, just a guest list. Talanta si bahati, si jumba, ikiwa chini. Kwaza unga ni chances to chances, wapate kujiexpress. Nomba mweze, chaza guest list. Talanta si bahati, si jumba, nikiwa chini. Kwaza unga.
Shouts up to masters at the same time. Nika kikil to words once. One shot bro,
that's knife on a track, no.
Walio ni shuku bro, wako dead wrong. From back when before, nime stay strong. Sky out and cloudy, niki bang strong.
Hii ni gift toka Aliborn. Meditation on top ya hii marathon. City of God haipo, ipo long gone. Jai force, jai lala wakidoz. Mi stay on toes, ahead of all. Na uwezi furahia nikikublowia horn. Kukugeuzia, kukuchimbia shimo. Kukusonka CP kwa bila kumon. Hey, hey, hey. Sindi yo virus kwa hiyo kom. Password ya hiyo court ni washapa ndani ya deep law. Tupate top law, tujai go slow. Si you get busy, bora signal. Tuko on number 44. Kuruka kesi design ya dendongo report. Na hiyo ndio reporti. Hey, player report, report.
He, that is my vibes lady, I can tell. Wote yani wanatutambua wa chef for life, that is nothing personal, it's only business.